Here's another one.
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 Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Here's another one. Here's another one. Here's another one. Touch, 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 touch.
Yeah. Mzee wa Kaliua. Touch. Let's do this. Yaliyomo kumbe yamo mamalao rusha taulo nisitekelele nyingi pale napogusa Cairo mwendo ni peku peku kama mjomba wetu mpoto leta vurugu nyingi kama umezaliwa Mexico shika shika Dubai mamalao nipe mzuka kupendane tugandane kama Bobu na Jamaica lamba lamba Japani woni navotoka jasho pika bamia nyingi hadi tumune ya weso mi Ronaldo wakaliua napiga miguu yote onifakani wakishua daka mipira yote nchopewa bure baby usinitoze kodi akamuo siku kucha leo nimepaka vumbi tunze tu bafuni ukanipatie Gabon busu busu haramu kama mtoto wa Sudan nakumbuka jikoni ulamba sana mwiko tuache story nyingi tuenze tu sayari ya Pluto
kipenga tusa kipuliza na muda leo tunao hili game najimaliza na haya mechi bao
ole ole ole
Love, tuliza mcheche panda juu shuka chini hapa mwendo mpeche mpeche napenda unavohamisha gridi yetu ya taifa washa umeme kote we binti wa Kiafrika haya mambo haya na umri pesa zangu zote zako hadi nilione kaburi nitukanie tachi baby apunguze ushauri achonipa hakijui bora afunge bakuli na kiwanja cha ukoo baby girl andika jina hapa kwako misi hami kama Maka na Madina acha nikate kucha mama silete ajali Zuka ukipanda huwa na kuwa DJ Asante kwa uturuki, baby umejaza bunduki Asiki harufu nyingi za ujiwa wa giriki Nimeumaliza mwendo, mwisho wangu mshindo Hapa usingizi mwingi kama niko Montenegro
Kipenga tusa kipuliza Na muda leo tunao Hili game najimaliza Na haya mechi bao
Ole, ole, ole
Five now.